爱过不见的人，就怕自己
不怕的怕的，
烦恼却不怕的怕的。
Mae bobo sembera tuzine tukatike paka kesho. I wanna save everybody happy tonight. I don't want to see sad and sick. Cause that life boy I don't want no day. Gonna land into pobole mu. Malafik na majila ninjo. Tuchakale paka kesho. Selekita jiuje wa ma. Elie kamate na duamu. Bageza kwa kunsira nyana ye, nina momo tonzi wange. Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate.
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 Haji nasifu sembereli wano aboteba kuyira chenge. Alavyo mumpi vuka mangu wano. Tukole muka violensi. Owa soda munye na yetolumia. Abanywa bere yenjuchi. Abanyumirwa mujevale. Muzine, muzine, muchekule. Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate.
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 Mae bobo sembera tuzine tukatike paka kesho. I wanna save everybody happy tonight. I don't want to see sad and sick. Haji nasifu sembereli wano aboteba kuyira chenge. Alavyo mumpi vuka mangu wano. Tukole muka violensi. Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate.
Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate.
Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate.
Marafiki yote njo tuende pate,
tupate pate. Tupate pate.
The Rifleman.